ahantu hose hari impinduka isere guhinduka imbaraga za politiki gahunda z'ubukungu n'imibereho y'abaturage ariko abakire ubukire bwabo buriyongera abakene bo bagakena birushijeho wowe uri ku ruhe ruhande ese uzarugumaho cyangwa uzaruhindura reba hafi yawe ku mpande zose mu isura ngari muri orbit in the anticosmos orbit muhawe ikaze.
Mbanje kubasuza mwese mutwumva. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku bintu bifite akamaro byadukora ku ntambwe imwe bitugeza ku yindi. Uyu munsi turaza kuganira n'umuntu umwe ibyo bintu abidufashamo ni Rafael Onesmo, ni umushoramari, akaba inzu y'ubwenge, niwe washinze Air Travel na Qmedy na company, akaba ari inzobere mu bijyanye n'ukuntu washora amafaranga yawe ndetse n'ukuntu wayacuruza, akaba azi no kwita ku bintu bya banking na finance. Rafael, ikaze.
Murakusiyane.
Rafael, ndabizi uburi bize, mbaje kugushimira ku mwanya watuboneye. Hari icyo naba nibagiwe?
Bo, nta kusaba kuzimo. Na kihindutseho ndizera neza ko turaza kuza kugirana ikiganiro cyiza hagati aho ngaho umwirondoro wanjye ni uwo nguwo. Bo, ibyo nkora ndi focus cyane mu bintu bijyanye na business. So, byinshi birenze rero turagenda tuganira bitewe n'ibibazo wateguye ku mbozo n'umunsi wakuze.
Urakoze cyane. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku kantu gatoya muri byinshi uzi. Nifuje ko twaganira ku bintu byo kumenya kwicuruza cyangwa gucuruza impano yawe bikaba byakuviramo amafaranga ibituzi nka freelancing, kuko hari abantu benshi nzi baryamanye impano bavuga ngo njye wenda negereye abantu mbereke impano yanjye nkora proje imwe cyangwa ebyiri bihita bihagarara, wenda nshaka uturimo tw'amaboko niko babyita. Uyu munsi nshaka ko uza kudufasha tukaba twamenya ukuntu twacuruza izo mpano. Ahubwo se ikibazo cya mbere wenda nahita nkubaza, umuntu ashobora kuba yakwibeshaho akora ibi bintu bya freelancing?
Kino kibazo cyiza cyane ubajije, Cosmos. Ibi bintu ntabwo ari ibintu bishyashya. Kuva interineti yakoreshwa yahinduye imibereho y'abantu. So, ubwo rero urumva ko nta kureta ari kugerana no mu buryo kiye isoko ry'umurimo ritangwamo n'uburyo rishakirwamo. Ibi ntibikigusaba ngo niba uzi gushushanya ubiryamane gusa ujye wicara ujye kubigurisha mu mujyi waho umujyi utuyemo. Uyu munsi nanone washobora kwicara aho uri ugakora business na miliyari zirindwi z'abaturage batuye ku isi ukoresheje interineti. So ibyo rero ntabwo gusa byahereye aho ngaho mu kugurisha kodi gusa, uyu munsi urashobora no kugurisha lebo yawe, umurimo w'amaboko uzi gukora. Okay, uzi gushushanya, uzi kwandika, uzi gukora digital marketing, uzi gukora video animation, music, audio, programming tech, data, business, lifestyle, photography, AI services. Uyu munsi wa none hari ahantu hari ibintu byinshi ushobora gukora, aribyo turaza kuza tubiva imuzi, ahantu ushobora kwinjira ugasigning ugashyiramo umwirondoro wawe ukagaragaza ibyo uzi gukora. And nyuma yaho ukajya ubyuka mu gitondo, icyo ugomba kuba ufite gusa ni computer yawe na interineti yawe, ubundi ukabyuka ugakorera akazi kandi bakakwishyura ku isaha cyangwa se bitewe n'akazi igihe kazamara ucaginga bitewe n'uko ubona akazi kawe bitewe n'ukuntu nkora akazi kanjye avec ikarite yanjye mu isaha imwe nanjye nishyuza amafaranga muri iyi mirimo nzi gukora neza. So doke ni ibyo ngibyo.
Okay, ubwo umuntu ashobora kuba yakwinjiza angahe ku munsi cyangwa ku cyumweru ndetse no ku kwezi? Kubera ko umuntu ashobora kuvuga reka mve mu kazi ndimo wenda ngiye gukora freelancing, twumve niba ataba yishoye ahantu habi.
no. Urabona niba reka wenda tuvugire nk'abantu batuye mu Rwanda cyangwa muri Afurika y'Epfo muri Mozambique, utekereje gushyira umurimo wawe impano yawe ku isoko, ariko iyo ugiye ku isoko burya urimo uragurisha n'abantu bakubona cyangwa se n'abakuzi, ariko interinete igufasha kwaksesa isoko mpuzamahanga, isoko rikomeye nk'isoko ryo mu Burayi, aho wishyuza mu mayero. Uri kumva niba uri gukura amafaranga mu mayero ukayarya mu manyarwanda kame, harimo diferanse kwa. So icyiza kibi ngibi cyo kujyana isoko umurimo wawe w'amaboko ku isoko ry'umurimo, icyiza ni uko ubasha gutereta isoko ryose n'aho riherereye. Hari amasoko udashobora bitewe n'abahanga bahari kukurusha, ariko most likely demande y'akazi gahari nta nubwo hari abantu biteguye kugakora ku kangana. So ntekereza ko nuramukomaho uyu mwanya ari ndaza kuza kugira muzi.
Nta kibazo, umwanya urawufite, ahubwo uhita unafatiraho utubwire wenda nk'utuzi twaba dukenewe, fields zaba zikenewe cyane.
Nk'uko nabivuze, ubaye uri umuntu uzi gukora, uzi gukrea social media content, hari abantu benshi biteguye kuguha akazi aho ngaho mu cyumba wicaye ukamanajinga social media zawe. Bo hari n'abantu ba develop brand identity, bakabrandinga sosiyete yawe bakayita izina, uri kumva bakagukorera logo. Ibyo byose ntabwo bisaba ngo ujye kureba mu designer mu mujyi kugira ngo abikore. Ibyo byose urashobora kubisanga kuri internet ku giciro cyiza. Hari abantu biteguye gutanga akazi ku muntu witeguye guca makeya, uri kumva bakamuha akazi aho ahereye hariho hose, akabakorera ako kazi bakamwishyura ako kanya. Sinjye kukubeshya, iri soko rya deja aba Bangladesh, abahinde bararyihariye, ariko ni isoko rya bose. Nawe aho uri hose pfa ufite internet gusa, ufite na computer yawe, urabasha kwinjira ku isoko ry'umurimo. Twari tukiri ku bumwe mu buzi ushobora kugurisha cyangwa se labor yawe ushobora kugurisha. Mbo hariho kuedita amafoto, sibyo? Improve your gaming skill, ushobora gufasha abantu ku imprimingi za gaming skills zabo ukoresheje ku internet, ariko biterwa n'iyo demand niba hari abantu ufite babizi. So ku developa social media campaign, ku edita za video, editing video bifite demand nyinshi, muri nisa abantu benshi cyane bari gukrea ama content ariko ntibazi gukora video mu buryo buri professionnel. So ariko akazi gahemba gafite demand idasanzwe ni ugukrea website, kurea website ukaeditinga ama image kuri website, ukaaplodinga content, ugahindura mockups, ugafasha aba entrepreneur kujyana ibikorwa byabo online. Noneho kugira ngo niba wacuruzaga n'abantu bo muri karitsiye cyangwa mu mujyi w'iki gihugu ukora business n'abatambutseho cyangwa n'abagusuye, ariko uyu munsi tumaze kumenya ko kuri internet ukora business iminsi yose. So good translation, gukura inyandiko yanditse mu rurimi runaka ukayishyira mu rundi rurimi. Twese muri twebwe hari abantu benshi bagiye bazi indimi bashaka ariko zitabafitiye akamaro ko bazizi. So urashobora kuza kuri iri soko ahangaha ugashyiramo umwirondoro wawe, ugatangira ugafasha abantu gutranslatinga amadokima ari official, ukabifasha rwose mu buryo bwa internet utavuye iwawe mu rugo. Icyo ukeneye gusa, ukeneye kugira kuba uri translator mu buryo buri professionnel, uri licensed translator kugira ngo inyandiko wa translatinze nize zigira nko mu rukiko cyangwa se kwa muganga, ahantu hose hose bakeneye isinyatire yawe bayi bayigize bavuga ati nawe uyu mu translator arazwi ingu yusava, sibyo? So architecture, content creator, producing ama image ari 3D, kubaka applications zo muri telefone, kudevelopa software, kwandika business content, gukora imiziki. Urashobora kuba umu producer uzi gukora imiziki myiza, ntabwo bisaba kugira ngo gusa uproducing abantu bakugana aho ngaho, no, urashobora gutangira gukorana n'abahanzi ku isi hose wicaye wa mbogo. Ubundi uvugana nawe serivisi yose nifuza, si ngombwa kwirirwa njya gushakisha n'indi muntu ukora ibingibi n'ibindi, no, ninjira aho ngaho ashakisha aho izo serivisi and uwiteguye kuyimpereza akamwishyura akankorera akazi kanjye. Iyo atabikoze utanga ntuza raporo, hari ababishinzwe aha ngaha ejo amafaranga yawe barayagusubiza cyangwa se bakanamubaninga akaba atazongera gutanga serivisi yari ahirya. Ariko sindahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo, kandi maze hafi imyaka itatu ngura serivisi kuri iryo soko ry'aba freelance. So ushobora guhayaringa umuntu akagukora icyo bita market research. Twese tuzi neza ko iyo umuntu ashaka gushora imari agomba gukora due diligence ihagije kugira ngo akore research kuri marché ashaka gushyiraho amafaranga. so rimwe na rimwe n'ubwo kubikora skills ziba zikenewe usanga umwacopunuwa adafite agomba guhayaringa uzifite. So niba uzi gukora ibi bintu, hari abantu biteguye kuguha akazi rwose, batari no mu Rwanda, batari Nairobi, batari he, bategura kuzaza ugati twebwe dukina mu dukorera research kuri ibi n'ibi n'ibi, atugurishe data araza kuza gukora mu bintu nk'ibyo. If you really to do it, niba uzi gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, iyaminiye niba tunabizi tangira ubyige, kuko tugeze mu kimisi uyu munsi wa none ya information, ntibigusaba kuba ufite ubumenyi bwinshi kugira ngo ujye ku kazi, ukeneye information ukumva, kandi ugomba kuba umuyobozi kwiga vuba vuba. Iyi soko ry'umurimo riragutegereza ngo uzanye CV yawe, wa uploading aha ngaha, batangire baguhereza akazi aho wicaye aho ngaho, ukorere amafaranga ku munsi. Ugeze ukumbaza ati rero ti amafaranga umuntu yakorera ku munsi yaba ahagije, amafaranga ukorera aha ngaha ku munsi arenze amafaranga ntabwo nzi isoko ry'umurimo uri mu kigo gihugu kose.
Ndi mu Rwanda.
Okay. Sindi kubona amafaranga ava mu mahanga isoko ry'umurimo mu Rwanda ryakwishyura, kuko ni urugero aho business consultant isaha imwe n'amadorari 300, ubu ndi kubona ucaginga make ahangaha, ndi kubona ahangaha sibyo $300. Trust me, you will be surprised. Umunsi wageze kuri iri soko, demande y'abantu bakeneye ibyo wowe uzi ugasanga ni benshi, ahubwo ntabwo wari ubizi. Kandi biranumvikana kubera ko muri iki gihe dutuye mu isi ya information, hari abantu benshi barimita information kugira ngo bakomeze baprofite barundanye, ariko igihe kirageze ngo abantu bamenye niyo abantu bari guhahira, niyo ushobora kujyana ubumenyi bwa ku isoko ukabugurisha.
Ahubwo duhita dusimbukira kuri iyo ntambwe wari ubikomosheho ko hari abantu bahisha amakuru, aho tugize amahirwe ugiye kuyatubwira. Aho hantu nihe wajya, niba ari urubuga cyangwa niba ari application?
So imwe muri programme rero ushobora gusayiningaho app umuntu freelancer bayita Fiverr. Iyi Fiverr ikunda kuzana n'amatelefone yose yanoza ya iPhone. Indi ahandi hantu abantu bari gukorera amafaranga mu buryo budasanzwe ni ibintu byo kumanacinga content. Hari abantu benshi badafite umwanya ariko bafite ibintu byinshi byo gukora kuri internet, nanjye ndi umwe muri abo abantu bashaka gutanga akazi ku muntu ushobora kwicara hariya akamanacingira content zanjye online, ariko ku bijyanye na premiere ncuruzi, usubiza abakiriya ibibazo bakubaza, ushyiraho amafoto mashyashya, urikumva, ushyira ku mugaragaro ibyo turi gukora cyangwa ibyo duteganya gukora mu gihe runaka. So ibyo si ibintu nabonera umwanya rwose, si ibintu nuko byoroshye kubikora, ariko umwanya wabyo ntaba ari ibindi byari byo gukora ku byo utabona umwanya wo kuri ibyo byose. So ibindi byo nabonye abantu benshi nabonye bamaze kumenya cyangwa ari benshi banakora ari benshi, ariko icyo uzabikora babikora ari uburyo bwo kujya gufilma amashusho ahantu ukayaplodinga kuri YouTube, and then ugategereza ko YouTube ikwaprova ko ugeze mu gihe cyo gutangira gufata amafaranga. So urashobora kurangira abantu kubahereza information runaka, so mbere ko bajye bagiye gutravelinga bakakubaza information ukazabafata. Ndabizi neza ko hari amasosiyete abikora, ariko hari abantu batabazi ko hari amasosiyete ahari, bashaka gukontakta umuntu before yuko baza akavugana nawe, turashaka kuza gusura icyo gihugu, turifuza kugera aha n'aha, twarahumbishe gutyo gutyo na gutyo, wazadufasha ukadutembereza. Ok, ibyo nshaka ni ibingeneye inzu iri ahantu hameze gutya, imodoka yo kugendamo, n'ibyo ngibyo. Wowe kugira umuntu nk'uwo akumenye, ntabwo muzahora ku kigo cy'indege, nta nubwo kandi uzajya kumubwira ngo ndashaka iyo serivisi ufite, ntabwo akuzi. Ugomba kubura ahantu hari verifiye, urikumva kubona abantu mbere yuko bakwemerera barabanza bakaverifiye, bakaraninga background check yawe, bakareba ko utari umunyabyaha, ibintu nk'ibyo byose kugira ngo bakwemerere kugurisha serivisi uvuga kugurisha ku rubuga rwawe, si byo? So ubwo rero Fiverr itanga ayo mahirwe yose ku bafreelancer. Fiverr rero unanarebye ku isoko ryo n'imigabane, ni kampani ihagaze hafi amadorari 21. Ibi birakwe ni kampani ifite hafi market cap ya $800,000,000. Impamvu ibi ngibi ari ngombwa kubimenya, biraguha ku understanding neza ko abantu ntabwo bari gukina, kandi hano hantu hari amafaranga, ariko there is a business going on ngaha. Niba kampani ifite amafaranga bafite cash y'umuso none ni $800,000,000 z'amadorari, sibyo? Urebye hasi abanalize 11 bose bagaragaza ko 23% by'isoko n'imigabane barimo baragura uyu mugabane, 0% nta n'umwe uri kugurisha. Birakwereka ko n'aba investor iyo barebye iyi sosiyete babona bayibona kure, ntabwo bayibona kuri mizu y'umunsi, bayibona bayibona hari ikintu kizakomeza gukura, kuko abagurisha lebo zabo uko bagenda barusha kuza ari benshi, niko bazabasha kumenya uru rubuga. N'ubundi turimo turabiganira, nyuma yaho ntituzamenya abantu bashobora kuza uko bazaza bangana, bashobora kuza signing up. So donc ni bimwe
kubera kumenya ibintu byo gutradinga, ndumva ari byo wari utujyanye. Ahubwo mpise njya kuri Play Store nkoresha Android njyewe, mbonye ufite rating ya 4.5 bivuga ko ikunzwe. Hari bamwe bavuze ngo logo bankoreye yari nziza, abandi ngo voice over yari imeze neza, ariko harimo n'abakritetse. Wenda abashimye ni abaguze serivisi, ariko abakritetse benshi ndi kubona ahubwo ari abari bari kugurisha serivisi. Ahubwo nanjye bihita binjyana ahantu, nanjye nigeze kugeragezaho ibi bintu bya freelancing, nkoresha urubuga ndakeka ni freelancer, ariko ndategereza mbona nta kigenda, ubwo akawunti irahira sinziriye mera nk'ucitse intege. Ngaho tubwire nk'ibanga, wenda umuntu ugiye gutangira cyangwa nkanjye nakoresha kugira ngo njyeho, kubera impamvu navuyeho nuko nabonye nta muntu uri gushaka serivisi zanjye, wenda uratubwira nk'ibanga.
Usubije kuri icyo ngicyo, iyo ugiye ku isoko ry'umurimo kugurisha lebo yawe, icyo gihe nubwo ugiye kugurisha ibintu byo gukora, bigusaba kugira ngo wadapte entrepreneurship mindset kugira ngo ubashe gukora akazi. Ni nko kujya ku isoko ufite produ ugiye kugurisha, wahagera uwo munsi batakugurira ugacika intege ukibwira yuko ibyo bintu bitagenda cyangwa ntawe ubishaka. No, ahubwo ugomba gukrea strategi itandukanye n'iz'abandi, uri kumva, ukareba ko igiciro cyawe kidafite ikibazo, ukareba na marshe uri gucuruzaho ko ikeneye iyo produit. Niba waragiye freelancing kuri huzitazwi and kanonho ukadivatizinga mu gihugu badashoboye kuba bagura iyo serivisi, and then birashobora kuba ari wo waba warahuye n'icyo kibazo, ugomba kuandastandinga ko iyi ni investment. Mbonye nta lebo nimegurishaho hano, ngo ahubwo ngiye ngurayo serivisi. Sinzi niba no kujya aho bigusaba amafaranga, ariko ikibazo cyo kugira ngo wimaketinge, ujye ugaragara kuri paje ya mbere, hari nk'amafaranga bakwaka kugira ngo niyo umuntu agugura inzira gutya uhite uza uri uwa mbere, si byo? Kuri iriya apu yawe uko byahindutse kuri kokose, ngo hari ukuntu. Ibyo ngibyo rero nibyo benshi muri twiga batiteguye gukora, kubera iki? Ntabwo turi abacapanowa, ntabwo dutekereza ibintu byose tubitekereza none ahangaha, ugati niba ngiye hari ahantu ndagenda ndazanye amafaranga. No, ushobora kujya ku kazi ugakora kandi utana amafaranga, bitaba bivuze ko utakoze, bitaba bivuze ko kandi ari gutyo bizahora. No, ugomba kugira kuraje ukizera ibyo wagiyemo, kuko niba ino sosiyete ifite miliyoni 800,000 ntabwo ayo mafaranga bayinjiza nta waguze serivisi, kuko kugira ngo winjize amafaranga ugura serivisi hari komisiyo bamutwara kuwubishyura. Iyo bavuze kuri ibyo ngibyo kugira ngo wumve neza ko ntabwo ari imikino amafaranga arimo, ushobora gufata umwanya ukajya ku kazi ukajya gukora aho ukora, nimugoroba utashye mu masaha ya saa kumi ukaba uri mu rugo ukareba ubuzima baguhaye aho ngaho ukawufata ukabukora. Cyane cyane ko n'umukiriya mufite uburyo ki mushobora kuganira n'umukiriya kuri telefoni, nyine ko nkorera invitation z'ubukwe zigomba kuba ziri designed gutya, muri iyi formulaire gutya, nashaka gushyiraho umuntu ameze gutya, yambaye gutya, sibyo amafoto yacu, ibyo byose application ya Fiverr iguha uburyo bwo kuganira n'umukiriya wawe mukageraho mwemeranya n'amafaranga yo kwishyura. Birumvikana ko ururimi rukoreshwa ni ururimi rw'Icyongereza, simbizi none umuntu ashobora kukwandikira nibura nk'indimi interinasiyonari zose ziriho, buri Igishinwa, Igiporutuge, Icyongereza, Igifaransa, wenda kubera ko wenda uvuga Icyongereza wenda byajya bikugeraho byamaze kuba traduit deja kugira ngo ubashe kumenya icyo umuntu avuze ari. So ubwo rero birumvikana ko kugira ngo uze kuri uru rubuga ugomba kuba hari ururimi mpuzamahanga uvuga, ukoreshwa Fiverr ikwemerera gukoresha anga kugira ngo ubashe gukomunika n'abantu, kuko niba udafite communication biragoye kuba wagurisha labor yawe anga. Urakoze.
Ubwo abantu bo mu Rwanda se nabo bemerewe kujyaho?
Of course, yes. Hariho Abashinwa, Abasingapura, Ababangladesh, abantu benshi bagiye batandukanye, Abanyakanada, Abanyamerika. Ndaguha urugero, bwa mbere nkinjira ku isoko nk'ucuruza kuri Amazon, nagize kubera kugira ngo ucuruze kuri la plateforme kuri ukuntu iri sofistike, wari ubwa mbere ntiwabishobora, n'ubwa kabiri biragoye, biba bisaba ngo aba ufite umuntu wo kugufasha kugira ngo listing ya produit kugira ngo ikurikize amabwiriza yose Amazon n'ibishaka kugira ngo imitinge kriteria zose bashaka kugira ngo produit yawe bemere kuyigurishwa hariya. Biragoye, bakoreshamo na jargon nyinshi cyane ku buryo birangira ubwa mbere na givinza, ubwa kabiri nisha gushaka umuntu warambeye, ubwa gatatu nibwo namenye Fiverr umuntu waristinze nuza produit zanjye bwa mbere kuri Amazon namukuye muri Canada, nishyura amadolari asaga 500. Umva amafaranga nishyuye kugira ngo andisiye kuna nifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye agomba gushyira, agomba kulisitinga hari bo arabikora. Ko icyiza cyabyo uri listinze rimwe ntabwo ukeneye kulisitinga bwa kabiri. Iyo produit birangiye urapudetinga nimero gusa, you know, hasigayemo zinga ugenda ahantu hari nimero y'ibyo ufite muri vault yawe ukapugwetinga cyangwa ukadecreasinga bitewe na quantity y'ibisigaranye muri stock cyane se byarangiye wenda ukaba undisimisiza kugira ngo umukiriya atakuri iyo produit idare sinsi gucuruza kuri internet, gucuruza amafoto, ugomba kumenya ashobora ko muri imibare y'ibyo gucuruza niba yagabanutse ugomba no kugabanuka kuri display y'umukiriya. Donc ni ibyo ngibyo.
Ndumva bisaba naho kwiyakoya umuntu agakora cyane kugira ngo arebe ukuntu yazamuka.
Naho ngaho ushaka kubwira ko kuri iri soko ririho abantu batandukanye, bitewe n'icyo uzi gukora ushobora kuza hariyo ugashyira ku mugaragaro uburyo witeguye gutanga serivisi witeguye gutanga hariya, ende bitewe n'ubwoko bw'umukiriya ndiwe n'icyo ushaka. Iyo mbona umitinga ibyo nkeneye niho handi uba contacted.
Hari ikibazo misengera bitewe n'ibyo numvise bikenewe n'ubuhanga bukenewe? Ese kuza kwa AI, artificial intelligence, cyangwa ubwonko buremano, ntabwo bushobora gutuma benshi babura imibereho kubera numvise bikenewe nka translation, n'amalogo, ibyo byose twabonye AI ibikora? Ntabwo aba freelancers babikoraga bagiye guhita basubira mu bushomeri bakabura akazi?
Iki ni ikibazo cyiza, ariko buriya iyo haje tekinoloji idisitaragitinga ibintu ikajya ibyihindura, hari ibyo yangiza ariko hari n'ibindi bikemura. Hamwe nashidikanya ko AI nubwo izadutwara akazi ariko izagira nawe yongera akazi. Iyo shift ntabwo turayimenya iyo ariyo, kuko we still saw earlier ku bijyanye na AI haracyari kare cyane kumenya nawe n'ubuyobozi AI buzazimira butwawe na AI, ubuyobozi buzaba created by AI. So ntekereza ko ni ikibazo cyiza ubajije, ariko none ahangaha haracyari amahirwe y'uko ubuzi bwose bushobora kuzatorwa na AI buracyafite demand. So twafata amahirwe ahari ku bakeneye kwataka opportunity bakageza umurimo wabo ku isoko mpuzamahanga, utagendeye kuri ibyo ngibyo ugiye kubigenderaho. Ndakeka kugira ngo AI ifatishwe itangire ikore, hakeneye kuyubakira amategeko wayigenga, hakeneye kumenya n'iyihe mirimo izatwarwa na AI, kuko AI iracyari kuba developed, sibyo? Se bishobora gufata imyaka 5-6 AI ndakeka izatangira gukacinga neza mu 2030. Hari n'ibihugu noneho bizanatira no kugira mo nk'ibyo nk'ibigo biri mu Afurika byinshi. So n'ubundi interineti ntabwo nta kintu kimwe yigeze disruptinga noza muri Afurika usibye communication. Kwa ntekereza ko biracyari kure, and ntekereza ko bitatuma utiga ikintu gishyashya. Urakoze.
Ahubwo uranyibukije, hari documentaire nabonye 2017 bavuga ku kigo cyitwa 8Figure, ikigo gikora data gathering ku makuru yo gufidinga muri AI, noneho cyari cyarahaye abantu akazi bo kuzajya bakora amahitamo y'umuntu nyine kugira ngo bayafidinge muri AI, bo bakazajya bahembwa n'ubundi nk'aba freelancers. Mbese ni ukuvuga ngo AI izakaba abantu bamwe akazi igahereze abandi. Ngira ngo duhite dusimbukira ahandi, urabona hagikenewe ibi bintu bya physical contact, kubera urashaka umukozi kujya kuri freelancer, urashaka inzu metaverse, ibi bintu turabifata ute?
Buriya rero ikibazo nagiye mbona kiri muri community yacu ni uko impinduka zose zigenda zibaho ku isi ntabwo tuzimenya, ahubwo dukomeza kubwirwa n'impinduka zo ku isi iri guhinduka, ariko ntitwabona ko tubibona isi ihinduka kubera ko bidasa nkaho tutayituyemo, ahubwo ingaruka zo guhinduka kwabyo nibyo bitugeraho tukarwana nabyo, ariko tutazi icyabiteye. Icyiza cyatuma wirinda kuba out of the balance ni ukugerageza kuba updated kuri buri kintu icyo ari cyo cyose, ukagerageza ku understandinga buri kintu cyose, kubera ko cyangwa byakunda kiba kigomba ku impact imibereho yawe, yaba iyo famiye yawe, urubyaro rwawe, mu buryo bumwe n'ubundi. So igisubizo cyiza kuri iki kibazo mbajije ni ukugerageza kwigisha, kubona kujya mu ishuri ngo ngire ubushyire mu mibare wige, no kwiga ntabwo bisaba kujya gusa mu ishuri gusa, urashobora kwiyafoma ku kintu, sibyo, ukamenya the basics, you don't have to know a lot about it, you just focusing kuri basics, iki kiri kujya mbere. Niba kubwira AI, you understanding what is AI, AI ifanikiye na internet, no, AI izafashiki, izadisrupting ibiki kuri tekinoloji dusanzwe dufite. Niwumva metaverse, understanding ni iki kintu gishobora gutuma metaverse na metaverse, of course there's ama NFTs, sibyo, nta NFTs there is no metaverse. So ni gute company nka Facebook yibrandinga mu metaverse, ikareka ibyo yakoraga byose yarizwe ikaba urundi ruganda rukora ibindi bintu? That's something very interesting. Bivuze yuko hari amafaranga gukorera muri ibyo ngibyo, mu gihe uramutse utangiye kare ukagira ubumenyi ku ibyo ngibyo ukabugira hakiri kare. So igisabwa ni ukwigisha no kwiga no kwatika kugira ngo ubashe kuba competent ku isoko ry'umurimo. Bitabaye ibyo ngibyo urasigara inyuma, and nta muntu witeguye gukorana n'umuntu kuri disinforme ku kintu icyo ari cyo cyose. Urakoze.
Umuntu ugiye kuloginga muri Fiverr akeneye ibihe? Ni ukuvuga mbese akeneye nk'imashini cyangwa nk'ihe form of payment akoresha, wenda PayPal cyangwa Cash App zishobora kuba zidakora mu Rwanda?
Bo ukeneye PayPal ikora ku isi hose, ukeneye gukoresha PayPal account, ariko nanone ukeneye I think banki zo mu Rwanda nk'iyo wishyuye subscription kuri X, ni gute wishyura X wohereza amafaranga cyangwa wishyura ukoresheje ICA?
Nakoresheje Visa card.
Of course, niba ufite Visa card urashobora kohereza nto za information bankeri zawe ukazisayininga, no kwereka ugomba kuzishyira kugira ngo mu gihe cyose akazi kawe karangije ubashe kwishyurwa hariya. Of course wenda kubera bitewe n'ubwo kugama ukoresha payment ashobora gutwara iminsi 7-5 iri mu nzira iri kuza, ariko finali amanuka amafaranga araza kuza kugeraho. Ariko bibaye byiza wagira uburyo buri avanse bwo kwakira amafaranga nka PayPal, kohereza, kwishyura no kwishyurwa, kuko ufite PayPal account yaba iya company cyangwa yawe iri personal.
Njyewe ndayifite, ku creatinga bisaba email gusa, kandi ni ubuntu. Ni ikintu cyiza cyo kugira, ni akantu cyiza ko kugira.
Ni akantu cyiza rwose ko kugira.
Turagana ku musozo, ariko ndakeka wowe uracyari hano, nta hantu uzaducikira, turacyakeneye ibitekerezo byinshi byaduteza imbere. Ni iki wabwira abari kukumva, abari badukurikiye?
Bo ikintu nshobora kubwira audience yawe Cosmos, nuko ngeze kubivuga, the world is changing and the money we use is changing. Ikintu turimo irimo irahinduka cyane, n'amafaranga dukoresha irimo irahinduka. So ukeneye kudaboringa information, ko informasiyo irahinduka buri kanya ende kubera ko dutuye muri industrial age tukaba turi muri information age ni ukuvuga ngo informasiyo ni potenti cyane so kubera ko iyo ufite informasiyo ushobora kuzibyaza umumaro ushobora kugira informasiyo ko AI iraza kuza kudistractinga akazi imibereho ende ni gute ushobora guprofita muri ibi bintu ukagenda ugafata ko ukagenda ukiga gukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo witegura kuzabikoresha mu gihe kizaza aho kugira ubimenye yakusoma ni kwa kundi wakonsoma informasiyo so reka two kuba kubwira ko niba nararangije amashuri birangiye aho ngaho n'ubuzima bwo kwisi no guhora wiga no guhora uri up to date no guhora umenya what's going up what's going down ukaba uri aware to that sibyo ni ikindi gice cyo nabwira abakumva ko kwiga bitarangira kwiyinforoma byo ni bya buri gihe no mu buzima urimo naho wiriwe deja kugira ngo ugeze ayo masaha no kuba rukuru wiyinforome to tekereza ko abantu bagomba kureba sources zose bakoresha kugira ngo babe up to date kuri information no apana kandi kuba gutunga amakuru gusa badafite akamaro no kubyaza ya makuru akamaro no kugerageza kuba creative kugerageza gukora amatsinda aganira ku bibazo atandukanye kubera ko bigaragara ko kugira ngo muri iyi minsi ya none entrepreneurship hari ibintu ngo ushobora gukora wenyine ngo bizashoboke bigusaba kuba uri itsinda ry'abantu babiri cyangwa umwe ariko mubona ibintu kimwe bikaba bifite intego zimwe ukajya mwicara mukaganira ku bibazo mubishakira ibisubizo kuko ibintu byose ushobora gukorera amafaranga udakemura ikibazo so iyo watangiye rero kwihuza n'umuntu ukurusha ubwenge ariko mutumvikana ariko mukaba muri mu murongo umwe muba mushobora kuba mwakemura ikibazo mu isi ya biliyoni zirindwi z'abaturage harimo ibibazo bisaga biliyoni zirindwi bikeneye ibisubizo mwicaye muri aho mugategereza ku kibazo cyihari mushobora kugishakira igisubizo cya gisubizo niho hahandi iyo ufite umushinga ntibazakomeza ufite umushinga ushobora kubyara amafaranga ari umushinga wumvikana ntabwo ushobora kubura abantu bawushyiramo amafaranga ikibazo nuko imishinga tugira akenshi usanga ari imishinga isa n'iyo runaka ndetse n'iyo runaka umushinga wo kugurisha hamburger ninde utarabonye imodoka iri kugurisha hamburger hariya cyangwa se botike bagurishamo ibintu nk'ibyo ngibyo so ugomba kugira umushinga uri gukemura ikibazo gitandukanye sibi niba umushinga usaba kwambara bote ukinjira mu gishanga niba ari umushinga ariko gusaba shira ukubute ubikore nicyo kintu gishobora kubwira abantu bakurikiye bakuze
barakoze kubitubwira icya mbere ni amakuru ubwo none abantu bagukura he
x ariko nkaba ngira n'icyumba nganiramo n'abantu batandukanye mu buryo buri prive wenda wazafatira link yanjye ya band ushobora kunsanga muri kiriya cyumba mba ndimo hariya ndimo nganira n'abantu bafite ibintu byinshi so ni byinshi tuganiriramo hariya ariko uburyo bwiza buri verifiye cyangwa se abantu bamenyere ushobora kumbonamo ni kuri x amazina yanjye ni Rafael Lesmo
biba bigoye kukubona ubuhuze cyane tugashimiye umwanya waduhaye wo kudusangiza ibitekerezo byatugirira akamaro wakoze cyane
wakoze cyane Cosmos byari byiza kuganira nawe utaha buriya ntekereza ko biba ari byiza kurusha uyu munsi thank you.